Ladies and gentlemen, I'm going to name of country we say. Crew say what up. Whoa, 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 whoa.
Mamba on the beat.
Ninapopata kamshiko na mwita mama watoto, twende kule atakapo, taratibu tuchafue meza. Hey mami, oh, awe unasemaje? Hakuna atakai tuzidi, leo imeja pochi imenona ni nene nene yo. Asema sasa weta hapa leta mingi mingi mimonde, mix na mashoti shoti tulewe. Leo imefika chani sumbue. Kama vipi pale pele kambili mbili, na kule pia wape mbili mbili za kwangu mimi. Nina mingi midolari, mido, mikemcho, mido. Kibunda, kibunda, kimeja kibunda. Kibunda, 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 kimeja kibunda. Kibunda.
Little boy, yeah. Alright, okay, can't shoot everything around me. Cream with the money, yeah. Dollar, dollar, billions. Checking out your body liquor, my nigga can touch me. They call me chameleon, pissing and pissing with no tone, with that fool. Uta Asian nigga, I took you, I'm chaffu. Sit on and I make him conja, gonna rap too. I love her so easy, na video with shampoo. No easy, baby, come test me, baby. Kita kambi kwanja manoti, come test me, baby. Money drive me crazy, sijai kwa kibegi. Papote ntefata silipo, wala sky kinezi. You know I look fine, kiwana no tea. Mana kilin tapu pita teto bossy.